Do yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani ganti to bugi jande ko faadu halam Mamadou Sama Sy ko jam walisa grabe hedibe bangal jabbaade yaadi kawtal Jeux Olympiques Paris 2024 ardibe jagabule en rewbe goytike rafi kazinde landina lad mabbe iwde go juillet tougade me go juillet 2022 tougade 22 mai wed noga didi mai 2023 fitina latige sababu ko buri ujunero civil en ko badi temendo tebe dan johon don barmi leddi di dum do na le tongande mbien oni humputande de do yontere ben jamare jenne na metta sanne sabi jibi naati to mabbe ton e wi mabbe ben buri lewru hande ko ngeddi do dabaji na ngonde bonandaji les ardengaji e ko nande mudum dingon sembe ko wadi amen hande beten albar 19 juin 2023 bismillah sakraba ardibe jagabule en rewbe piobe ballon goytike ko landinal mabbe huncenaka hore bangal kawrutal Jeux Olympiques Paris 2024 telaji di yo hono sifater o isi kanye rafika ki gollirdi le odo alhali rewbe be gondi landinde match hakune mabbe e Burkina Faso wagadugo ton no nyande 3 juillet men retour o yo nyande go 10 go juillet bamako do arkiature wonko hebani kedo fasan Ousmane Yali Bouli e Oumar Wagalo
joni betili fertinende chaldi mabbe bete talataare de sukabe rewbe fiobe balombe be dilli le terrain o e quality metti mabbe wiide no be nangirani anatiidi Fatou Dembélé pio chagal goto
ko layri pangal kaki miden kaja fi so seeda be anda min gubal bibbe leedi ndi non feele ko jabbino ko wakande ni jahanno fiedi ndi ni kibiti dalaji mawdi dido titalaji hokkata ne
yakka
ngonga gubangal fu hibbay ka ekintinobe baltini hakillaaji wide leytemi doro e mabbe fu hakke chapan en jagon kay fay etaver e be jogi tidalaaji ekintino jagobulle rew e malibe Hussein Salum Mohamed darti be balle faysilati seda tanka
on est trop le
jogi tidalla terrain do min kan fiide balarnde be dartna min terrain hono stade 26 mars min keba baloji kanye mayo ngaji ko min piradu
de pid arandeje rew be jagobulle mali ana fawi do yaltingol balon rew Jeux Olympiques Paris 2024 gol fiidu gol e Burkina Faso rewbe fiobe bolo mali be kuliti wir an jogi gikke lobo
non moi c'est 3-0 aller retour
sakraba tout haklaaji wadou ko wonen banga bem am Facebook e Twitter ko buri ugnano civil en masim binama ben ko badi dum temen jo wobbe barmi dum ben sabi fitna leedindi dum do yalti le tongade horojo ben oni nyalti do dedo yontere e wi ben feddo oni o do dido jateji di an lay sedens bangal mo hitane 2021 de juillet yati 30 juin 2022 den no talkur ndu holti wiide dum no bonndaaji men hakke yiddugol de hasaraaji arama dum taykama den no oni na darda lam ko be mali e yaltinde jaabuuji hurgoji dum gondi wadde bangal bonndaaji ngada di to muratun
kare kabaruji waltigol nugal sharangal do sijo tamani
humpitinde fa famu hebe
kalden fa pamre
sijo tamani
ana fa bondira e kabaru referendum 2023
inde dental ngal yu front uni contrôle référendum dum do yu ben kawrutal pelle politinkobe halna en kanye yimbe le hewbe wobbe do no fana mudun wadde imadraji hadde ben kaw nugal sariangal jabbade leedindi den no on wattu goto balew godde nangude imadraji yalla jabaren jabana o do projet nugal saraji imrana kilu mayga wonko hebe ne kado fastango umar wagalu
yoga pelle gondi leedi ndi kolliti yidi waddi dido woteji ko nayri bangal yotaade noygal seriyangal wala fu ko nafata fewde tidalaji leedi ndi jogi nyaloma hande no be mbi dum huncanta himmeji malen kobe du hore fa hande ndedo fedde holliti yidi lam hakkunde jo wawa yotaade noygal seriyangal so dun jewtaama honno dum windira hitaade 1992 du etaade fu pelle gondude lamo wade kan gondi waddi imadraji muude yella gal do noygal seriyana jabene ko yata pelle chapande jeegom e goo kanye kawri wattu joni o adema do ane dedo pelle ano gonde wadde imadraji yalla jamaandan jabanangal do nuygal sariya non kanko noddite Mohamed Sirif Koulibaly lamir fedde noddite mouvement national des jeunes o hollitiri wite fedde noddite mouvement pour les mali wadi kawrtal mudun le sappo lewrundu le ngal do kawrtal be kollitide be tawda e nuygal sariya kessal gongal le leedi mi dendi
weltingol nuygal sariya le lamorde me
faande bangal imadraji mbiyan gal do nugal sarja leedi ben projet nugal sarja leedi ndi ben le kirduji di kay hultama wiide yimbe le mombe tumbe hulti wiide an jogi ko hinno ko wona ben dido imadraji di ndeno Adam Amadou Haydara heban en dun kedan fasango Ousmane Yali Bouli Al Sissi
yewde dabiya le cercle kenyeba yottade tabirela li region sigaso jaborade duye kire le region tumbutu himbe mu ben koltiwide wala ko andini ko hanti e tenugol woteji referendum ngaji di yoga mabbe koltiwide jati ana jogi hajiji mu ben goddi ko wana dun
ante so itale ma
minan ka wala fu ko mi andani hen min gonguddu ko mi kinno ko wana dun minan kale odo wakati le gese amen min goni fami dema wonko habbi hore amen ko wana dun le wakati jon o so doktor or amen de ana heewi nyawbe do amen do dabiya minan ka inana naji di min nani dun min jay fe hunde tafonka wala fu ko wayti e goni
sanimante ko lo
tawene diga le cercle kolonji ba jamarande holtiwide ana wonde imma daraji modon fayse wana himbe fu kede ko mamadou traware wi o neddo diga goto
campagne o ka mi ngana ma to be dum no sanne homo fu andana dum ga minen gollobe le suudu meri ndu ka mi andani dum imma daraji ana wonde wadede nga idun tanni koyde
le wudu leedi meden di le region mopti himbe mun yogabe hon wom e fatoma koltiwide ko wembe dum ben yo rafinde nago o won ko taykita kuna du no ko gondo bangé soma duku
to amen do fatoma do ka campagne o ana mate do jati ka minen ka de nago oni habbi hore amen sabbi min baawa yaade nukule gonde le baleri leedi taymi kawra e gube ji hadin kobbe so min jibbe yaade soma duku ka tiddala fu wala
le hakke balde tati kedini le tenugol woteji referendum gelle yoga yana do mi jati fuddugol golleji mudon
ko sabi chuboda ajabi ko sabi chuboda ajabai
fedde a de rp woni alliance democratique rassemblement peuple tv de wonda ka fe wengal do nugal seraji kessal ngal hangal wotede nyandi sapu jitti juin 2023 den ma holti wide be dadi ko ben sembe mo to tato horojo leedindi den holti wide dun tobbe hono temedere chapande jetti jetti temedere chapande jetti jetti na njiddundira kanko docteur Issa Balo gote ardibe ndedo fedde ADRP ben mimi hala mudu kede fasango alcisse
L'article 180 article temdere chapan jetti e jettobo nugal sariya o holti wiire neddo fu njiddudo sariya fadi galdo nugal sariya jabenede wawa nabede yeso sariya tawine article temdere chapan jetti e jetti nugal sariya mo jodi do mudum o holti wiire ngaddo hippitigol lamu fu wadi bonanda mo inde fu wala e mudum fewde malinkobe holta mali nugal sariya o wiide o wawa waytede fi so bammi fa wotiji di ka libi jeegom tam hiddi hakune me e mudum woteji fa su o mer en ko woni hakkune ame mudum heota libbi jeegom di galdo nugal sariyadu ana anda wiide malinkobe gombe coola kanyum en ka koyde mu en ittama hen fe sabi hunde fu wawa wadde fa be cuube be ngade kanankobe
leji ala presidentiel o mali
es jogi hala
dunke en bangal landal wutiji holti wiide da yalla wutiji na lato ben ko yida ko dum yata ficcagal kambe gollobe le bureau ngaji di denno bedo subugol bedo ben yata ficcagal alhali yogaji no hollitiri kanko Mustafa Cisse o kanko no horejo e so mum halamu do ketta festango Ousmane Yalboule
les missions que nous avons envoyé
nela amen yade le nokuji de puddi golleji horgol de gollidal gollide amen humunide horngo kanyi age fa yotade gollide lamu gonde le de nokuji hono kuma ndaw en cercle ngaji commune ngaji region ngaji hejaabe lamu e cubi andube golle mudon dum woni commune jeli ka holtinde wiide wana himbe mbawbe jangude ko winda do sariya wote nabe mbawa windude kanyen tan tawete le de fedde kan hantawe jomu en won famu mo joggi latto sababu fa wote lobbo hebe humunibe golleji mudon taronto ko wete procès verbaux jabuji dokketeji dum way dun nafude e hawrintingol jabuji fu fa yotade caratodo woteji di wonno cour constitutionnel yalla ana golle golle mu
hakke sapo nyibi ngadi bonandaji modi to konnaton le lamu moti denno sarje ngaji ben bonnama ledde kewdi chaminama no hultiri jamare tun denno yumabe bedo dabaji ko ndarta yon diam le nuku ana buri lewru hande cultivité dun non ben dabar fu fiyana ka bangal kambe hejabe lambe Ousmane Nadjo yu goto ben konnankobe wonko hani asa jarake danom
de balle fu nyibi ana tampini konnankobe badali konna senne senne
nyibi di won bonandaji ko
di ngadi bonandaji modi modi parce ko woni zarde ngadi konnankobe e padi be konna telke konza e sandige sama en donc lekiji fa hewi wonto hono mangoroji kanye jabeji ngondi to zarde ngadi so zarde na filti be jabirto no welirbe bafede be klan jagal mu audiji di rewbe la tatodi mono tamati e jabaji di kay fu be bonna tageji jati njobe golbe zarrembe même fu ngoti yade ko lode parce que ko golluda fu bonnet
ay wa sagam pon wiide do katene ka baljo men beta ko mi ton do wari hitna de journal o do viamo bangal numero 37321 wadun hedaade hewtirde yitirde men ifuf do applications do tamani dum yo bangal play store do sere yotere meden magazine
serial kessal leydi mendi ana wada sappo e jetti juin hitane 2023 dum yo wakkati yo neddo ana hani hollude leydi yankakumu
parkedde e genka modon goddo ya subo yo immaade modon njalte fa heewa tawden le ciudi mede gotirdi fa ciubiden ne ko woni hakkille mede
subade derewol danewol woni a jabi subade derewol bodewol woni a jabaay
ciaggal kartal gotirtengal ara waawi fa botorade carte godde kasen de leydi mede andani
woni carte passeport carte nina carte consulaire carte donnergol mobile carte militaire kanyu e carte foftere golle civil na militaire
sijo tamani e golidi mudum fuf
ana paabo weltingol nuygal seria sappo e jetti hitane 2023 sijo
tamani yotre meden rewbe hande ana wi dum ben beedo surbaabe golloobe ko buri hewde kirtu jamen wadde galluje moode yalla den ko hebi fodde mabbe ruttade den cella joga jandi golle mabbe buri fu fakkunu mabbe patronaji di stawena gor fu nden tawiru jati dran ma namuni e le galleji di denno yalla en do beedro faamu do ko war mudu am surtout touri won ko hebe ne ke do faaba amen hijaaba amen kay e gaw kedden fostango min e alsisi en nyalli jam kadi sangare mo hakke duubi sappo e joyi na jeya wasulu ko golla woli dende goto bomako o mi hala golleji di watta nyande fufdi
min woni kaybo sukaabe mide lotaabe mide hokkaabe ko be nyaama be yimbe nayon urbe fu fandude e mabbe hitani kan e duubi didi woni min jey haybudebe min jey waytilde kush ngaji mabbe dum so min tilke dum fu so min lawde kaaki
hono kanko kadi o e woni kewi surbaabe golloobe galleji iwde kay yotade bamako jamarane hulti wiide dande beedo gollobe le galleji famda
mado la yitade
saatu so mine jahale sare min jida nabbe sukaabe wajiri kina gollobe heddo do haybabe fade amen wartude darde mabbe ka ana momi sande ni galle gollobe ka no mi nangirta dum enni sukaabe amen du no mi nangirta dum mine nyandata mine chawrabe so be nyawi mine kokkabe passe mabbe so be jidi faabe ko
ere boka dumayere
fayso hulta wiide golleji le galle yata fe ciagal beedo surbaabe dum hadali patron e mabbe yogaabe hultinde metti fewde mabbe hono kanko madame fatima kan o
est tu la champion vol
gollobe nyaloma goto tam be boma kaaki mabbe mbiya kambe ka be bitti tawina abannobe faabe golle ne lebbi tati na do lebbi jeegom be domata dum fey nyande wotere tam be ngara be botta kaaki mabbe fu be mbiye haya dokkaabe kalsi ko be gollani ma ko be jahe haaje mabbe won wobbe dum be jabata golle fey njibbe kalsi newi
elle va avoir l'argent facilement
robe gaw les halidindi ndardi on rojo mabbe robe munyal e sawrade sabbe hulti wiide be do surbaabe ko gollato ko na heewi sanne
ce n'est que nous
gollobe sukaabe amen jaltube fa dayen ko heewi golle fu ko wattele galle atawan kambe dardi e be ngada fu lewru fu no haani ka be do sukaabe rewbe an haani hokkede njojji mu en saatu rewbe ardi be le galleji di yoppambe wadde golleji ko wana fi golle mabbe hono socure gawra to war mabbe walta na do wonande warbe mabbe ndiyam faloto
bendi mari
fete daranide hakkeji be do gollobe le galleji be addad goto e pelle daranide hakkeji mabbe e wi horajo de do fedde jallu sitam fufana e madaraji kewdi ngada ma yalla be do gollobe be na hewta hakkeji mabbe
sensibiliser
kon nam arande gollobe ni woni be tinno sanne e golle mabbe o tabe dum tan waawe rende be kambe hore di do bal mudum dum no wada noddan fewde e yimbelle eurobe e le bru suji di kaltana men duubi di sukaabe be be nildirta min warde fa golla be warta sabi suka debbo an haani janginaade tafon fade mudum niltireede warde ni galluje mawde
mistan wiide odo wattu ndungu hewbe be do surbaabe golloobe be hotan faabu yaadi sarabe mabbe le golle gese alhaali laati do mette mawde yimbe galleji dibe golota e mudum